bantwana bakho ngenxa yemali. Washiya abantwana bakho ngenxa yemali. Hayi, washiya umuntu wakho ngenxa yemali. Yeah, washiya umndeni wakho ngenxa yemali. Oh, washiya abangani bakho ngenxa yemali. Washiya abantwana bakho ngenxa yemali. Hayi, washiya umuntu wakho ngenxa yemali.
Download more music at catchyvibes.com.